نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تتين تبتلزين وقبل أن كان يتيا درود وبين وفن لازم أن تبقوات محمد صلى الله عليه وسلم وقبل لركيت وقبل أن أبا موتوا وكزاب كل قدواء مشيمو kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala ngatikhululukile bwanji machimo athu yesi timakhalatu muchimwira ndi kumulakwira Allah subhanahu wa ta'ala tsiku ndi tsiku kudzera mu zinthu zosiyanasiyana mu zintchito zathu zimene timachita mu umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku komano nthawi ilipo yoti tikhoza kupempha chikhululuko kwa Allah tabaraka wa ta'ala pali zinthu zina zake zimene tikazichita Allah subhanahu wa ta'ala amasangalasidwa nazo ndi kukhala njira yoti Allahyo atikhululukile ife machimo athu ndiye tione kuti kodi ndi zinthu ziti mwazina zimene zingatithandizire ifeyo kuti Allah tabaraka wa ta'ala atikhululukile machimo athu kwambiri tatenti yang'anene hadithi imene ikuchokera kwa Sayyidina Abu Burda radhiyallahu anhu ye mwafotokoza wanena kuti nitumi sallallahu alaihi wasallam adat amene anga nditumize durudu mwa umma wanga kuchokera pasi pa mtima Allah subhanahu wa ta'ala azamdalitsa munthu ameneyo pompasa zifundo zokwana khumi komanso sizathera pomwepo iyayi munthu ameneyonso adzamubwezera ulemerero wake ndi masiteji okwana khumi ku janna komanso sizikuthera pomwepo iyayi palinso chinanso chimene Allah subhanahu wa ta'ala azampangire munthu ameneyo china chake chiona kuti Allah subhanahu wa ta'ala adzamulipira sawabu zokwana khumi ndi kumukhululukira machimo okwana khumi ndiye mutu wathu umene tinatenga ndi umene uli pomalizirawo umu ena kudzera mukuwelenga durudu kufunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwelenga mau aja ona kuti sallallahu alaihi wasallam kapena durudu imene timawelenga pa sala Allahumma salli ala sayidina Muhammad mpaka na kumapetu kwa durudu imene munthu amene angapange kamodzi munthu amene yet Allah subhanahu wa ta'ala azamkhululukira munthu ameneyo mashimo okwana khumi mwazina zimene Allah subhanahu wa ta'ala azamuchitire munthu ameneyo so tukupeza amenepo nauti kuchulukitsa kuchulukitsa kumfunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muli maubwino osichuluka kwambiri ambiri komanso osawelengeka ndipo mwaubwino umodzi umene wakupezeka umene wakuchulidwa mahadithi anthu sallallahu alaihi wasallam ndi umene uku ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam akutuza nati munthu amene angapange kamodzi kokha sallallahu alaihi wasallam yet Allah subhanahu wa ta'ala azamkhululukira iyeyo mashimo okwana khumi ndiye tione chimene chikondi chimene Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu adali nacho pomuona mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ankamuonetsa chikondi chanje mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam msabumu leno meneo yeti kudavizika kuti adauyamba msabumu pamoja ndi Abu Bakr radhiyallahu anhu kina kuna alisha kumadzulo choncho mkatikati mwa ulendo nthawi zina Abu Bakr radhiyallahu anhu ankayenda kutsogolo kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo nthawi zina ankayenda kumbuyo kwake nthawi zina ankayenda kumanja kwake ndipo nthawi zina ankayenda kumazele kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam komano fuso nkumati kodi yeyi ankapangira anji zimenezi chifukwa chani ankachita zinthu zimenezi nthawi zina amuyende mtumiki sallallahu alaihi wasallam kutsogolo nthawi zina amuyende kumbuyo nthawi zina amuyende kumanja kwake nthawi zina amuyende kumazele kwake chifukwa chani Abu Bakr radhiyallahu anhu ankapanga zimenezi fuso limeneli mtumiki sallallahu alaihi wasallam aso lidasa mufika ndipo tupeza kuti atazindikira zimene iyeyi amachitazi zimene Abu Bakr radhiyallahu anhu ankachita yeti adafusa kumufusa iye kunena kuti o Abu Bakr ndimakuona kuenda pena kutsogolo kwanga ndipo pena kumbuyo kwanga nthawi zina kumanja kwanga pena kumanzere kwanga ndichani chikukupangitsa iwe kuti uchite zimenezi Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu adayankha nani nakuti nthawi zonse maganizo akandifika kuti adani athakubwelerani iniyo mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumbuyo kwanu ndikumathamangira kumbuyo kwanuko ndipo mantha akandifika kuti nkutheka adani akubisalirani kutsogolo kwanu mchifukwa chake ndikumathamangiranso kutsogolo ndipo chimodzimodzinso maganizo akandifika kuti adani athakubwera kudzera kumanja kwanu kapena kumanzere kwanu yes ndikumapita mbali imeneyo ndichiwelenga choti ndithe kukutetezani ndicholenga choti adani amene mwina ate kutana dini. Asate kutana dini uyo ntubiku Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Kudina kantubi sallallahu alihi wa sallam ata fasmenezi. Shmina ada ashita ndishani. Nabi sallallahu alihi wa sallam adati. O Abu Bakr. Ukulule ila wiga mwe wako pajisu yifosha hini. Ndibu Abu Bakr radiyallahu anu adaya kawinu tiinde. Kwa basu ntubiku Allah. Ndukulumbi ila ine. Ndukulumbi ila iye. Ama awa nani mau. Antubiku watu Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Tizidi anali mau ulimi gawulimi zika Abu Bakr radhiyallahu anhu akumuza Mtume sallallahu alayhi wasallam ane auti ndikulumbira mwaiya amene ada kutumiza nukala nabii ndiji pembezi jenijeni je Islamu nkhani imene hadithi imene tikaipeza mushitabu ija chochina kuti Mustadrak lil Hakim ndipo ndi hadith namba 4268 subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.